umsizwa beyashiyana baphela umsizwa absone isibhamu umsizwa beyashiyana sizizwa umsizwa abuyona kaphela umsizwa beyashiyana baphela umsizwa abuyona aphela umsizwa bonakala ngenhlonipho umsizwa bonakala ngenqondo umsizwa bonakala ngokwakhe umsizwa bonakala ngokuphumelela umsizwa beyashiyana baphela
hayulala
umsizwa abuyona isibhamu
hayulala
sebelwa noNkulunkulu uqo babethi bashaya mina kanti hawu sekusemva kamdala ubuhlungu buyefana wokujabulela noma sebuza kuwe menzi wezinto ukujabulela noma sekwehlela kwesakhe asikwazi ngoba wenzakile umathelwa ngegazi ekube negqoko ezimhlobo umafela izono zabanye njengojesu uma abantu waphunyule kuhle kwezinto owabona kasoza asho ngoba usabela impilo yakhe uma qoka limfanele ngoba nolo mkabila ngifanele lolo buthakathi lamfanele kunjalo ngoba ngisho umkhulu wami nalelo buthakathi lalimfanele ilwele Jesu lami lakwaNdlomo nakho uma bona bolawe bantwana ekubeni zimsulu angazi lutho nokubani kudlalela kimi umahleka nezinta ngoba enceka ukuphila unsongo zamagukane ziyophendukile ubhayile zangoma linuke kabi lanuka amakhala anganuka impepho ngokujwayelekile ulonkanyezo indoda kwenzikhozi lokuthi akwaze kwasa kokugqama wedlula pova likathi ngajika emhlabeni onomona sibonisa okukhulu ebesingakwazi abasakwazi ukukhulu masikhathi sebevele belingise wona bonke ayihlaba wajabula umhlezi efunwa njengemali umino emide nemfishane yamkhomba namangisazi wajabula usimphiwe umfokambata phansi kwelasedlu unhliziyo zabathakathi ziyogoba muke umuntu muhle ngemali yakhe ubangani bajikile ngenxa yomona bathandazele emfundisi omkhulu bathandazele nawo emvisho usifisa umfokazi kalala phansi kwelasedlu wagiqa ishaya ihlobo umfokazi wani shansa shanseleni phansi kwelasedlu wagiqa usibusisa umfokakhe umale enyumbazini wagiqa ubaba utshaba futhi phansi lekwanoba wagiqa umajijela umfokasitholele esedlu wagiqa ubaba umahlangu phansi kwelamandebele ahleka kancane ubhokabhoko ubhokamkhonza phansi kwelasedlumbele wagiqa usibusisa okhongo phansi kwagugalemzi wahleka kancane uzabo wakho umfokamseleni wagiqa usikhethe umfokamseleni kadelikhulu ujabulutho bova umfokamkhulu phansi laifrayela asakhe naye enqothu selaifrayela wagiqa uthando uzithole ma uthanda unyambozi unyambozi lapho ehlakwasekhaya wagiqa ukhaya phambi mabhisa phansi kwentaba wagiqa uayanda khumalo phansi kwelasemuva wagiqa ubabungabeka ethapheni wagiqa umfazobomvu umfokashanga phansi kwelasemzini eke ngihambe ngiyonisho nonke bathanda omkhulo wami kodwa manje hhayi nami ngeke ngiyaphikiseka manje ngiyaphikiswa kuphikiswa ingoma wagiqa ukhotheni umasibuku umfokashamasi emawuthanda wagiqa uthoza umfokashamasi hawu lahleka kancane ikhehla lami madoda uhlahla kasinyelwa ukuchamelapha imthunzi ngelila wamshamaseke loyo phansi khona edavidon wahlekakancane umathamnandi umboka mhlongoko kanti ngiyihlaba naye uqaphe igcilile umboka amaphala sibali wami loyo umancamile wagiqa ujolwane ubamjiyane hhayi sengishiya kanjalo ngiyavala manje hhayi ngehla ngezansi eyitanjeni umjikweku kanti kwi-keyboard jj mfani wami usula hawu hhayi lapha kwi-postini kubhedekele uthuthane umboka joke naseyinginobheni wenza konke nasemishiniyeleni uye wenza konke sekwelakhe leli qembu lenze lakhe uyambona sibani kunjalo bafana bakithi kunjalo madoda kanti ebhesini ubhethe ngokucela umusa umfokazulu wajabula ucela umusa umfokamtheleze thini Ay, 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 ay,